from quasamusicblog.co.
Luselwini, lulazwa uli Jesu. Luselwini, lulazwa uli Jesu. Luselwini, lulazwa uli Jesu.
Mana muntun kambo walo ulalincha walo leza mwini itajinche
walilegelela abuwa matenda we ula mwa ulalegelela kambo leza nguna
Luselwini, Luselwini
Lumba, Lucina go, Luna Gambia Gaga.
Today, Mumu Quaka, young and the Wuna Mabo
Nangan Sego.
Did he put the under one me one go? Inga issue, Papi, one me one go.
Lijin Dano be a Ulandi Negalela.
Should the Lumba Yago team?
Mwami mutalabala
Mwami mwangu
Luselwini, Luselwini
Taona mwana bangwe
Ulazwa kuliche
Sule mbela masi wa maigati
Luselwini,
Luselwini wakwenga
Ulazwa kuliche
Sule mbela mbela
Luselwini,
Luselwini
Ulazwa kuliche
Talungo
ikwa kaya
music blog.co.
A Level Studio production.